Os a trap take a pina taco cash. Ara cancela. Sila.
It's two kids, baby.
So, boy, first minute winner, but that's some real shit, nigga.
Yeah. Kuna Simba kuna Yanga. Uko wapi? Una deti una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba magimada. Sema upo wapi? Uko enjo nyingu bonge la dada. We social media inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatilia, unataka usema jua familia. Oh social media sikufanye ujone familia. Kisa unanifuatilia, ya kupusipia unanipangia. Oh habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikarie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.
I smoke two for my haters. Baby, my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? And she like to dance, she like to smoke. I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? You got social media. I live a life alone in a family. Kiss on my new material.
Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikarie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Ah, weupo.